受孤孤，无忧无虑，苦乐无毛病，酸苦苦乱，我那家伙无忙力做，一次没
kila bantu ukuJehova bengithelile bonke isima sike tushintshe wena uJehova listen wait ukuJehova noma ngilaphile ukuJehova noma bengithelile isima sike
Siyabonga kakhulu. Thina zungu sibumthembu.